ngenze nkoletya mbuza menani nebuza nzirukirewa gesisange bamparana Uganda entamye sazewo nsibemu ebyange nzirukire mu Amerika gyembafuna obutuuze mu Uganda bulitw emirembe bwofuna banno ne banyiga egwe waleeta omuyambe yakupangira abatemu kansibe byange sirina gafiira bwerere lwaki mbulwa emirembe zatakola musango
Hasani toka bakuma muganda wange newoligende bunayira abennuku gyebali kale byonna bikwase Katonda yatalemwa mbeera nebakusuula mu gunnyo guwanvu gutya ye mukama gutyayo
tosibangu gulwa mbeera totya mwana wa muntu ebintu byo bikwase Katonda eyokumanyanga tonnazaalibwa totya kuwalana akuwalana naye alina muwalana ensonga lwaki ali mu mbeera mbi akyabulwa emirembe yoligenda mu nsi kijyotasange bamparana nga nebulaya gyolowooza okugenda ab'ennuku gyebali y'ensonga lwaki abalasha n'abamerika baneneŋŋana ono bw'akola bomu ekuba ekibuga olinakola ey'ensi weewava obuvuyo n'olaba emirigo ennuku terinawo etali
Hasani toka bakuma muganda wange newoligende ebunayira ab'ennuku gyebali kale byonna bikwase Katonda yatalemu ambeera newe bakusuula mu gunnyo guwanvu gutya ye mukama gutyayo
Pulinsi siganye nange nandigumye naye nze ntiddemu abantu b'ensi bazibu nnyo omusaba kuyamba ate n'akuvuluka obuvulusi naye nze mpeddemu amaanyi olugendo luwanvu luno we lulikwerako ndibeera nkaddiye nga tenza kye njagala Hasani nfunire wano wendi ndyoke ndye ku swaga mwandi w'amaanyi naye aba abatuwalana batumalamu amaanyi egwe oyita omuntu wo enkya yabbanga abatemu bantu bano bannemesa ensimba kola ekyanzi bannemesa ensi gw'oyita muno okoza gaaya yabbanga abatemu gw'oyita muno ng'okoza gaaya yakupangira ofe yabbanga ofe kola ekyanzi enzirukirewo eyo etali bannuku ne mu kyakyo basangayo era ab'embeereso nga gye bali mabbandi gye tuyimbira bagira obukyayi ate bw'odda mu mizikiti beteme ebyambe ate nga yeyumumasabo gye basinga obungi nsazeewo kanzire mu Amerika nfune emireme kanviire bannayuganda bano abajjula efutwa baveekaabo baveekaabo eresekyuka bankese baveekaabo saba Katonda oyo ajja okuwonya mbaviire gwe wandika erimi kyange yali omwavu gw'oyamba